side. Yeah. This is Saint Germain and Melita. Come on, man. Yeah, I know, son. Nenza bantwana yenfuthi impahla kuyakhona kodwa bafika pha kuwe kuwade wayungakhona kudala njika sakhona kekhona ndifunwa njengayeke lona zimane ziphela nemini ke sana ndimane ndikubona infuthi soze ndiyeke ukuthanda kulo mhlaba usekhona khawube ndithi ukhapha ndikujikele ebhebhu loyakhona nawe ndiyacela umamele ngoba ngawa nasekhona ndiyakhona iphala zimbilini nangona switshi zibilini ndakubona busuke ebhatini ezandukutselele lamini khumbula ubatho ndihambini kamnandi ngoku kusemini uthande nale ntliziyoele luthande ndizokunika lona phufuba siyavumelana kwaye ndifani nyama ndibephumlolo komoya nangoku ndithatha uzolibona mazumelana undamkela hlale sibukane kobona yebona sana uzolibona nangona lona ndingenamehlo kambe bathi uthande libone nodimona ngandinqimelela ndizokhimbela ehoneymoon. Ndimcela socansi ocani ngaja amafini sodatha kwesigitshi ukuze naye besefomini ukuze dathi ke naye avume ndithathe ke naye ndigqobe qinga lam ngaye kaloku nguye ndingaye de waye mhle ngakhona ngaye lona ndizovela ingcaba banqabile abantu ngaye ndibaqhelele phaa kumuvanga umntana athanda umuntu kwaye ngaye ndiqala ndigqibela endifuthi sesoqala isivo kwaye sesogqibela ndandiphikisa ukuba khola ungabi ngathi ndim ndagqibela don't mean to be a thief kodwa bendicala ukuba nawe ena ndisoze ndilambe xa khona kaloku ndiyazedla ngawe. Zaga zindle adinge no kaji Q-Dex andiyele glaza ngomvo nomntana ojama nge-Q-S iklibhethu dwele ngathi lolo zange-reverse abantu xa besibona bathi thina zizilovers ever since sathandana and no one we can tell us akwabo banomona sibashiya bene-jealous nangomso ndingamthatha beverade like power plug abantu sifanelako ungabahoye shaya ibhola nabo baza ngamasembu baxelela uthande nicknacks baze bangakucele ngoba wena zobanika ne noba udinga indawo ungakulenga uwambulala unexhobe emazinyweni inqumo lakhe landibulala yho sikanga mjongo yohaya ndigqiba lo.
First time it was love. one for me, you the one for me, baby.